za upendo baraka nikuchunge ntajisumbua wejichunge tu mwenyewe na sikufunza taraka mangapi ulinikosea ila bado nipo nawe hata wanite soba waseme umeniroga kukwacha ndo siwezi nimeridhia yes she's my number moja wengine watangoja aniongeze mapenzi nizidi kolea pale napokona
shula la la shula
ya rabbi moyo
shula la la shula
pale napokusikia
shula la la shula
shula wangu
shula la la shula
Okay.
Wewe utalimtunza siri zangu watakiwa sina wanivumilia na kuamini nitapata tafadhali linde roho yangu cha kukupa sina tena na kupia haki ya Mungu sitokuacha
kama ukinipenda sana
taringa na wewe taringa.